Daji Msafi.
Fly mana kufa kufana noma kizaizai usileteza kujuana wapizani wote chari tayari wamepoteana
oya trinta trinta waletea pokati trinta trinta kiriani soka safi oya trinta trinta waletea pokati trinta trinta kiriani soka safi
kari yako Msimbazi ubaya ubwela temeke adiki nondoni ubaya ubwela ubaya 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 ubwela watu wa magoma wamepotea ubaya ubwela yani tumezamilia ubaya ubwela kumbe familia ubaya ubwela
wanaokwenda waende watu wachie wenyewe wanaokwenda waende watu wachie wenyewe wanaichukia bure wataipenda tu
watoto wa Shigamba anaitwa Philo Mturuki
wanaichukia bure wataipenda tu
watoto wa bichi Misongeni
wana Simba niwaambie
wana Simba niwaeleze
Msimba niwaambie
Chamala wana niwaeleze
ukichukia Simba umeachukia maisha
Msimbazi tunavimba kuna wakututisha
Simba hiyo mnyama huyo Simba hiyo mnyama huyo
wana Simba niwaeleze hao vyura jangwani tukitupa wazee wenzetu anaweka ndani niwaeleze habari za utopoloni tukitupa wazee wenzetu anaweka ndani
kali yako Msimbazi
ubaya ubwela temeke adiki nondoni
ubaya ubwela ubaya ubaya
ubaya ubwela watu wa magoma wamepotea
ubaya ubwela yani tumezamilia
ubaya ubwela kumbe familia
ubaya ubwela
Hello Light 26
bigi wefundi
wana Simba piga makofi na huku na kuja mbele mbele piga makofi nataka nsike kelele wana kupiga makofi na huku na kuja mbele mbele piga makofi nataka nsike kelele
peperusha bendera nione nyeupe juu peperusha bendera nione nyekundu juu peperusha bendera nione nyeupe juu peperusha bendera nione nyekundu juu
alzisia nanza lebo senoni blandi Blandi, awe ya mediari anaitwa KMC Wanda awe kundu wa ubungo seminari kamati ya lomba ya KLOM V-Dogs awe watoto wa Brazili
we bundi we
kuangoma makali kutoka kwa DachiMsafi.com.